eɗen goɗi yande joni wi tori mintaji sappo e joyi hettiniɓe studio Kalangu Kordia ñalli e moɗo. En gari wakkati gatta habaruji e fulfulde sumana Amadou Diangata on goo fuginandan yaadu e hawride ko sigila waɗede aljumare waronde haɗama ton ene namara dukonno iminol bitigaji dow laabi kañum e takkol lekkoluji ne woni e hoore muɗum. Hannden yewtere men pennano ndaaro filla hawrinde fedde leyɗe meɗen jaadiyankoje gonɗe bange hirnange Afrique do filla ko darto hono ceede mballitoji himɓe gaɗoɓe golleji ɗayiɗi kañum koɓe gaɗi hannde. Yerno mbirunomi on ni har filla ko darto hono keñan woni ko fawar jondu konnaniɗe role nelda yaade hono fande e himɓe latiɓe ni hawjiɓe filla ko dar jingalndi suudu Baba wonɓe ne sigili wadde yaadu e hawrinde mawnde he aljumare sappo e tati lewru ndu endam ɗum ndu kondan hoorejo wuro ñeme kañum ko neldi ɗereji ɗi endam gam batte haaldude e mabɓe do filla ko darto ñalande nden endam Michael Zodi Gott e himɓe wonɓe na sigili hawrinde enda nani ko a haali e do filla ma joyiɓe mata e hunde foo har mabɓe kamɓe kay.
Je suis signataire de la déclaration.
Miɗo tawa nder himɓe dekkuɓe jungo dow talkuru gam waɗugo burtaki sappo e tati lewru janvier dumo gonɗen nder mum. Bani ɓiɓe giɗi ɓe kaɗa burtaki ɓe kandana ɓe lilde namin talkuru nane ɓe nodda pelle amin ɗe gam joɗa kaalem nder potal e fama. Minen kay faa waranden joni minen ɗon dow haala burtaki amin ki. Deni lamɗo jaɓi burtaki amin ki no watti ñande mawne sappo e tati lewru janvier viedu itan dubi ulinagi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi yande tati ñalowma to himɓe kawrata kan woni batamare assemblée ɗen ko himɓe tokkodira jaaha rompoye mo hôpital mawɗo gam linñugo hoorejo gomnate Birgira fini talkuru somunu haalaji ɗimin diidi. Min gi ay fuu ko watta mer mo galluñamay haɗa burtaki amin ki. Hey ba ɗum haɗete ɓe kanana ɓe kollamin ayare woodune sembe nder talkuru kiite leydi men amma hana he haalaji dow laabi himɓe anda ko burtaki amin kino ɗon
belle bien cette manifestation le 13 jusqu'à preuve de contraire.
Non ni faa no mbiteɗo Sabo Aboubacar kam wonno hono hoorejo cabinet mo fawar joni hono maire mawɗo mo gallu ñamay o wi hono maire mawɗo Hassan Saydou neldi ɗerol yaade himɓe wonɓe ne sigili ɓe wiide ɓe eggina tan ñalande nden kañum e fawar joni laaw ɓe jiiɗi ɓe tokka ñalande ɓe gatto oɗo batu. Non ni hoorejo hawrindeji jingonoji suudu Baba to ennan toroni mbiteɗo Saloum Moumini jooga hannde nde woni ko o sarɗana ton ennan suudu séria ndu saayi kanko himɓe sappo e goo nannganoɓe wakkati moɓe ganno wurtagol e hollugol mettorgal to ennan torodi altinaire ƴaɓɓinde ɗiɗi lewru janvier. Saloum Moumini jooga o ni o yofama jofidama hono kasu yaasin ko lebbi tati o yoɓandu konnan ujunaji nayyi fawara jondu konna himɓe sappo e goɓɓe du jofama. Hono fawar joni syndicat mo faande ni jannginoɓe e fawar joni gaɗoɓe tewtewri to ene zender ka en du kondanni no tawa e nder murtere nde du kondanni ko balɗe nayyi woni koɓe sigili gam tilsinde gomnante en enda ni wadde jobdiji mabɓe koɓe dewto ɗum lebbi ɗiɗi. Docteur Ilou Mamadou kamo secrétaire général syndicat on to ene zender ko haalde Ali Keita nani dow filla majju.
S'il faut faire un bilan à mi-parcours.
Deni ƴewama hitana hikka de dimma murtere gaɗaɗe nder jangirde université mo Zender tokama ko mi haalanta on murtere gaɗaɗe ɗe nder tirsere kam min gaɗi ɗum gam deni ƴewama hitane bumbure ni ko jangirde ɗe no tawa nder saɗarma ko fi joɓol jobdi. Wakkatiji gon lebbi ɗiɗɗiɗi min tokkata gomnati on wakkatiji gondo lebbi nayinayi onon andi rafi jobdi hunde noon ko waddata jonde jaam laymayre nder noddoje ɗe fuu min gaɗi lebbi ɗiɗi ni fa warande joni joɗa kaalen naata caka amin e hooreɓe jangirde ɗe gam famral heɓe nder giidal naatugal caka amin e himɓe ministére on ɗum hokkimin laawol ko giidal naati caka amin e hoorejo gomnati on Birgira fini to wakkati on ɗon min kollimo saɗara maji goduɗi nder université mo Zender.
O wono docteur nene kay Ilou Mahamadou latiɗo kañum woni hoorejo syndicat jangguinoɓe mawɓe ɓe to en dan ano Zender noon ni fa hande agadés toon ɗum murtere har filla janggoɓe wonɓe ko ete collège e lycée ton ennan kay en du waɗi murtere nde balɗiɗi en dan du do filla ko darto honono watta ko tawi hono muraduji mabɓe hono kumtam fawo to ende agadés ɗum waddi ko fande ni hono Guisa Sadik Al Mustapha kawo secrétaire général hono onɗo syndicat to ende agadés o haalani bandemi Moussa Mamman ɗum woni koro o murtere golle nde.
les raisons qui nous ont poussé à ne pas
ko watti min der murtere handen no laabi gan sadar maade min godi der fi jande ami ko je misali jangirde mohammed turawa janginobe hibbe gombe ton be egginama be yarama togon amma wobbe gaddaka dum welay min gada nido mir jangirde den cankitama goddo chami der fi siri agade sokni min mittintina e no kuje amin to min pottata don do fi mun no hani ewite gaddi keedin tini murtere baldidi kamin desi amma min noddama gan joda kalen chaka amin minen don domi yal dabar yegi no hetti himbe gonno don wi'a jande won min gida hana nonno hakkeji bandiraabe amin min goni minen dari famin tewtade
ti Allah fe se pour défendre nos camarades
dum wadde ko faana mbeteddo Bara Ayuba kawon docteur kawjido filla jandeji hakkuno tan agadez o wi'i laabi musala tewtama hebama edo filla majju.
Effectivement, il y a eu rencontre avec les autorités.
Gonga no hawrinde wadama hawtade e horebe ben gada kaldal gal wadano min andini lokolibe ben ko jangobe chapande jeddo kambe woni ko koja golle. Kano andinor note do kori dun don hojo note lawol. Baka jundu dun don hojane lawol gamin kebi lawol wallobe an kambe gon sogeji leji America tabe kolikolibe jodo to do mun jangira kambe joyi kan woni ko wadda. No hori tabe kambe nay e laso. Dum du le cede ko golirte ko dubu jinaji didi sap e jegano no mi wandu satormaji kandudi din fu hebanama mosala jondo ko hori dum kan woni bolangal e nyibdiji kamdo do yade sedda fu no hawran fawon
lam disipe inshallah tout sera dalor
kanya wonno ko minister kawjido fi lako darto arzuko leydi niger kanya docteur kawjido hono banki leydi meden jadi an ko ngonde banki hernanga afrika besiawo dekk juude do dereji do fi lako darto narral dum ko narta mo intingol ndesa jawdi leydi niger denne ne ka dum waddi ko minister hasuma saudu wakkal mo ngadi o do golle ni o haali o wi dum do no fuddirno en do filla ko darto mo intingol ndesaaji arzuko leydi niger to enda maradu konna ni iminol bitigaaji dum dukona der wuro ngo enda non e hore mudum do laabi mawdon enda dum won ko fuddirano joni oni hono be ngadi dukona do pilol fawar joni tesa mawdo mo loreji on enda nenne ne ka dum do dukona waddi ko fawar joni ni ono jong onono ummine wombe hadde lekkol bi inditra no makaka to enda mo maradi caggal dum fu wadi ni wonno ko fawar joni hono Ayuba Musa kamoni mer mawdo mo gallure maradi o halani mo wi dum do wada kala do filmo jintingol wuro ngo en kettonana ni
maradi le problème c'est quoi
dum woni sadarma maradi no kuje den dudal nyibdi dibbe gadi fu handa wadede min bawta ummini be wakkati goto on amma min ewam dabar yegi go imin gatta gan ummin go be no kuje den gan hendu heba wifa wuro ngo himbe puddube no ummano ko e mabbe ibe andi labi seria gan jonde mabbe no kuje den don jonde no wodune kaddi diga wakkati be tana no kuje den hanani luma ko wadirte no to kedda fu tinga tendere chokaku bako ni wuro maradi wuro non goduni sembe der filu mako lube kewden don sibe bawa yade tonni hana misali lumo tesam modokoro nokujen don anka yidin hewi sanne amma himbe ko buri yidde kan woni be gada lumako mabbe to be kebi fu
assalamu alaykum
namonte Alhaji Musa Oduyo Pawo non umminar e nokkure mo o wi hono immino gol do waddani be hono sadorma sanne sanne e do lawol gol
wannan dadi dai umminol gadangol gol yi atake himbe nani beldum mum sabi Allah ibe andi ko dudal umminabe be galato jahata demmu bata magi den don ladde balere no ko nokkuji den wonna hande ko won naforo em tonnobe daabu eli ordum furden nokkur den dum no naforo e mayre do ko won weltoro e mayre handem ben dum fu umminama minen kay tonnobe daabu min accanama nokkuwel go jonkay wala ko min bawta wi sai min getta Allah gam moddino no min potti ara amin fu amma hana gammin nanu beldum no a attum filla mursere kay inda taki sai ni munyal gantalka kay wala fu ko wawta wadi sai hoja munyal mine elani lamdo wadda jonde jam
Allah ya kawo zama lahiya
non ni wardi faar joni habaru burtodo jeddi wara jeddire har filla ko narto sarusi ewo lumoji nyamri leydi men Niger wurtini ko jeddi jeddi di cagatide enda no gay e jeddi lewru decembre e faande atala tat lewru janvier dum endam dum wonno han hande noni dum wonno keddi habaru har filla ko narto nyamri holli wiide ke dañi to beedi leydi men Niger der lumoji
yerno sarusi kaljid habar lumoji wiri cede nyamri gauri mbayeri wadi beidari seda hana gauri cede sakurumu no wano ujunaji tati ekeme jegom hande no tawa ujunaji tati ekeme jedi no ni mbayeri kamdo ndemun ujunaji tati ekeme didi wano hande no tawa ujunaji tati ekeme nai nderno kure to cede sakuru gauri buri chadade kawani aderbisinato sakuru ndu sonete ujunaji nai ekeme jetati no ni mbayeri du ujunaji nai ekeme nai kamsa kurundu sonete. Tombayeri dufande lelube chadwa e age chedemun wanana na ujunaji iti ekeme tati. Nani gauri du komun sonata kena na ujunaji tati delube matamei ekirtasi. Chede kama nari emaro koitete njanandi kanka chedemun natawa atawano dina derjeire vitinere.
Aga chako marahama ido fila habar lumo jikunga danda en Kenya an lasar wono ko lore mauka gonsami sandi himbe hemre chapande njoyo ndere ura agades. Neto goto duon ko maa ndere maji himbe chapande njerto mfu barmi. Ndere mape njerto barmi sanne ebe kendo ebe chawre loktore maunde agades. Chagal maji ndumi ni anu mwidike auja anu mwoto ka enda ni ono mwono mfada ono to enda ni polisire agades omwa jantine.
Ketine sigilaji studio kalangu kadi totawet under dunia do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne mito fechide.
No one tiri harfila yotere mendo lawol durwidol e chede. Ono mbali toje himbe wadobe goleji tae. E goleji bonde le de mende ngwende ya nanga Afrika. Nungwadi hii ono fawarjo ni haurinde wadado ena kairi wanjata berre. Nde fede haujinde fila kondarte arzukuji le de mende nde. Dundu kwanda ni wadakana gambate ono mbalaga wade do majum. Nungwadi niko fawarjo madang dimba tingnogba. Kamu ni horejo fede nde endang. Bandim asumana sina yeyi to hawrinton yewti e makko nani ko jabi do fila hawrinde kormu e golle mu.
Nous avons choisi pour la rencontre de Niamey.
Harinde wadana le Niamey de do commune koji kan woni do filla cede balloje nimbe wadobe golleji daidi. Gan kam in wonno wade filla majjun nante nokkuje fu. Dum wadi komimili wartude e ko hala dum no wadan commune député bebe nomi balite e ko wonno wade dum fatabe dum accama. Odon andi cede balloje nimbe wadoji golleji daidi ben no tokkire der labi gon kwana labi andade dem. Misali yana banki e ko nandiyam denne ko dum rimanta do filla arzukul leede men dem dum wada ba sedda min kebi famde ko cede den do ngoni na balla bibbe bombe be der leede men de mi fami du on pami do ko gommi do halide deni wiama fedde bibbe bombe no tawa der leede men mi andi du ko cede gollitirde itama do filla denago tawi du cede dem deni de ngodi denago fiide bawi wattede der nyibdiji do inde bibbe leji munde no ko lati woni no yajano ko won hada yaadi yeso leede men jawdi din no jua farno kuja kewde do filla bitinol gineji bondi dun dubi wadobe dum be buri naforade emun latibe kambe ngon jida yaadu yeso leede men gam jawdi dim be buri naforade e duye be bonda ko be ngon pondita wakati fu dum wadi ko min chubi e hawrine de halaka min kebi habaru e noy min gatta fa min balla e durwo fudango no wade do mun min jam dum min peccido ande amini de min gaddi der leede dem fu min kebandu dabareji ko je teddi do mun dum duana hawrine de tam watta ko min darna lawol duru didde emul amma min gaddan dabareji latidi kokoji deputebe leede dem fu de jomu hoti leledi mu fu heba yewtinaki ki wadi dom
une fois de retour dans son pays
o wonno den ne kayni madang demba tignokba pawa en latido horeje farjo ni fedde de donde leede med afrika yanange do fille ko dardu dugol e cede wonno wallete himbe wadabe golleji daydi do dum won ko habru me fulful tili fa le hotene jango nan habruji fulful de keddi jam are ko wallandir en min en wiato assalamu alaikum balati jam wali semi accido asmana sina habruji aw sankore
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e minta sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger